More music at spacegospel.com.
Kama la rubana befwe namubona chidalili cho kupanga ta ewe changa kanza niyo kamalu wale kakandi kakera bandu sana mkenya mno eli hypertension infection singa malaria and typhoid na kakandi na mungu na chita lilicho mungu na wadaktari papime wana papapa usili wakanga wana papapa mkunyo la Texas kanza Nairobi Kenyatta National Hospital.
Ugonjwa ambao umechukua ndugu yetu ni ugonjwa ambao unaweza tibiwa ukigunduliwa mapema.
More music at spacegospel.com.